teamsavvy.com.
Kote ni mbali, emola ya mashanya tari, napotaka kutafuta kusiwe mbali, mana napamba na jua kali, hata nkiumwa mola weno hospitali, na sina muda wa kujivinjari, bado na jituma lengo tunifike mbali, nataka miliki mipesa magari majumba, ila wanateswa na damu, na vile na kesha pambana wanafyo ananuna.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.